Nuyi rakkanne nu gubannee geeraan dhoqqee aspaaltiin qabnu lafni boolloo yaa rabbi nu caccabnee niitoorkiin qabnu yaa rabbi mabraatiin hin jiru dukkana keessa sitti kadda yaalla ati isa nu rakkannu nu argaarta waan nu rakkanne nu kenna akka jimmaa nu godhe nu babbareechi fataa nu godhe niitoorkii dama cufu isatti tacufa waan nu. Tolle gadadaku sitarga sharri kana geera kana sharriin godhe geera kana rakkataan godhe geera kana bareechaa godhe atina fidduna asanata waqeena jabanna.